others trust in their chariots, but I trust in you, Jehovah. What can be the name of the hot man in the fire, who can challenge your power?
Nobody.
Who can battle with the Lord?
Nobody.
I say nobody.
I say nobody.
I say nobody.
I say nobody.
Nobody can battle with the Lord. Nobody, no power, no kingdom. Buddha, Buddha, oh.
You are my Buddha.
The shade of the Buddha.
Jesus, you are my Buddha.
You are Buddha in all the problems of my way. You have put those on the mountains standing before me. Destiny changer, Buddha.
You are my Buddha.
What can one Buddha? You are my Buddha.
Thank you, Jesus.
Oh, where are you carrying the mummy? A pony shop of a hunanya. Onye ga-agbagha n'ugwu ka
onye
o nwere onye karịrị gị ya bụ ụtaka
n'ihu
a na-ebu n'ala ebu a na-aba n'ala pa onye nwere Jizọs nwere ihe dị mma
o nwere ihe dị mma
o ji Jizọs gwa ihe dị mma
ị
nwere Jehova ị nwere ihe kacha mma onye jụrụ Chineke jụrụ ihe dị mma Ajuru ihe dị mma asị ma ajuru ndụ dị mma onye nwere Jizọs nwere ihe kacha mma o nwere ihe ka mma asị ma o nwere ihe mara mma budoza 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 budoza
you are my budoza
ancient of days budoza of Calvary,
oh, yes,
you put those on the works of darkness.
Oh, yes. Oh, yes.
You have put those every mountain standing before me. You have put those every giant standing on my way. You have put those every sickness against my life. Budoza, budoza, oh, budoza, budoza,
oh,
budoza, budoza, oh,
you are my budoza.
Jesus, you are my Buddha.
You are my Buddha.
What can be the Buddha?
You are my Buddha.
One day, oh, to one day, Buddha.
Jesus, you are my Buddha.
The shame of death, Buddha.
Oh, you are my Buddha.
Oh, Lordy, 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 Lordy,
Lordy,
Lordy, you are my Buddha.
You are my Buddha.
Jehovah, you are my Buddha.
Oh, 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 oh. 1 minute, Mel.
More music at MajorHighlife.com.